zenhousenambio.com.
What should I do? Tankala mayezi nizibatidibe mwana. Baby nikwile mumanja you. Na chichete kilo kizankala nai vela iwe.
Unjikatishe, baby tuendeze unjikatishe. Nizibabe na baku seka tilipe mwana. Unjikatishe, ayo. Unjikatishe, baby tuendeze unjikatishe.
Mpero yangani ya kutitisa kazo ndani. Ndaba palie mwana. No baby. Mpero yangani ya kutitisa kisungani. Olo palie chuma. That's the way to go. Mlungu ndiana kipangila destiny. Uloga kame ni time that you waste for me. Mungani sungila mutima wanga cause I know that you my baby. Baby, jikatilile my baby for you. Baby, baby, jikatilile my baby for you.
Unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe. Nizibabe na bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe, ay. Unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe. Nizibabe na bakuseka. Unjikatishe,
follow me.
Unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe.
Bakwanjatie,
nizibabe na bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe,
follow me.
Unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe.
Bakwanjatie,
nizibabe na bakuseka. Unjikatishe,
yanga kipangila destiny. All over come any time that you waste for me. Mungani sungila, mutima wanga cause I know that you my baby. Baby, baby, jikatilile my baby for you. Baby, baby, jikatilile my baby for you.
Unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe. Nizibabe na bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe, unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe. Nizibabe na bakuseka. Unjikatishe, unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe. Nizibabe na bakuseka tilipe mwana. Unjikatishe, unjikatishe, baby, tuendeze unjikatishe. Nizibabe na bakuseka. Unjikatishe,
baby, tuendeze unjikatishe.
Download music at zenhousenambio.com.